thinking about if you was here, I had you.
Uproot Andy.
Savage. I can hear them perks coming. I can hear the work coming. I can hear the screech coming.
Feeling I'm gone.
ngihlele into ezingane. Oh, obhekele lokho kuyangishisa. Obhekele lokho kuyangibuka. Akezi wena vele ufunani. Yeah. Then ibathe. Sifuna imali. Sije zami zosebenza. Sije zami zimbida imali. Akithi wena vele ufaka mane. Akithi wena vele uphuka mane. Thina yizo sinamandla. Thina yizo sinamandla. Shaya iqolo. Kuzingane shaya iphasi. Gena imali. Sikaya isithuli. Gena imoto. Gari gari. I'll feel it when I sit down. She's like, you want me? I'll get to money. I'll get to money. Yeah, I said, I'll get to money.